Esule y'omukaaga.
Mwana wange, obanga weeyimirira muliraanwa wo n'okubira omugenyi mu ngalo, ebigambo eby'omukamwa ko bikukwasizza, ebigambo eby'omukamwa ko bikuteze. Kale nno, mwana wange, kola kino weerokole, kubanga ogudde mu mukono gwa muliraanwa wo, genda weetowaze, otayire muliraanwa wo. Toganyanga maaso go kwebaka, newakubadde ebikowe byo okubongoota. Weerokole ng'empeewo bw'eva mu mukono gw'omuyizzi era ng'ennyonyi bw'eva mu mukono gw'omutezi. Genda eri enkolooto gw'omugayaavu. Lowooza empisa zaayo obeerenga n'amagezi. Eyo terina mwami newaakubadde omulabirizi newaakubadde afuga, naye ne yeeterekera ebyayo ebyokulya mu biro ebyokukunguliramu n'ekuŋŋaanya emmere yaayo mu mwaka. Olituusawo okwebakanga ggwe omugayaavu. Oligolokoka ddi mu tulootu? Wakyaliwo okwebaka okutono n'okubongoota okutono n'okufunya emikono okutono okwebaka. Bwe kityo obwavu bwo bulijja ng'omunyazi n'okwetaaga kwo ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa. Omuntu ataliiko ky'agasa, omusajja ow'obutali butuukirivu, atambula ng'alina akamwa akabambaavu, atemya amaaso, ayogeza ebigere bye, abagula n'engalo ze, obambaavu buli mu mutima gwe, asala obubi olutata, asiga okukyawagana. Ennaku zaaliraba, kye ziriva zijja nga tamanyiridde, amangu ago alimenyeka awatali kuwonyezebwa. Waliwo ebigambo mukaaga Mukama by'akyawa, weewaawo musanvu bya muzizo gy'ali. Amaaso ag'amalala, olulimi olulimba, n'engalo eziyiwa omusaayi ogutaliiko musango. Omutima oguyunja ebirowoozo ebibi, ebigere ebyanguwa embiro okugoberera ettima. Omujulirwa w'obulimba ayogera eby'obulimba, n'oyo asiga okukyawagana mu booluganda. Mwana wange, okwatanga ekiragiro kya kitaawo, so tolekanga tteeka lya nnyoko. Bisibenga ennaku zonna ku mutima gwo, binywezenga mu bulago bwo. Bw'onootambulanga, linaakukulemberanga, bw'oneebakanga, linaakukuumanga, era bw'onoozuukukanga, linaayogeranga naawe. Kubanga etteeka ttabaaza, ekiragiro musana, n'okunenya kw'oyo akuyigiriza ly'ekkubo ery'obulamu.
Okukukuumanga eri omukazi omubi, eri okunyumiriza kw'olulimi lw'omugenyi.
Teweegombanga bulungi bwe mu mutima gwo, so n'ebikowe bye biremenga okukukwasa. Kubanga olw'omukazi omwenzi omuntu afuuka mmere bumere, n'omukazi omwenzi ayigga obulamu obw'omuwendo omungi. Omuntu ayinza okuwambaatira omuliro mu kifuba kye ebyambalo bye ne bitajja, oba omuntu ayinza okutambulira ku manda agookya ebigere bye ne bitasiriira. Bw'atyo bw'abeera ayingira eri omukazi wa munne, buli amukomako talirema kubonerezebwa. Abantu tebanyooma mubbi oba ng'abba okukusa emmeeme ye ng'alumiddwa enjala. Naye bw'anaalabikanga, anaagattanga emirundi musanvu, anaawangayo ebintu byonna eby'omu nnyumba ye. Ayenda ku mukazi talina kutegeera, ayagala okuzikiriza obulamu bwe ye, y'akola bw'atyo. Alifuna ebiwundu n'okunyoomebwa, n'ekivume kye tekirisangulibwa, kubanga obuggya kye kiruyi ky'omusajja, so talisaasira ku lunaku olw'okuwalanirako eggwanga. Talisaayo mwoyo eri ekinunulo kyonna, so talinyiigulukuka newaakubadde ng'ow'ebirabo ebingi.